more than
me. Remember where you got
man from. Of the
now
music
get music published, that would see gold.
A nice like guys.
Dope is precious name in the game, ladies and gentlemen. And we care mark it do.
Oh na na na, kiss you baby. Vanga kambe viva funa paliwe mami. Chikondi chati chiri munga somba na mazize. Banga ponte bali wenga wafuna baby. Oh simbine ni mutima unasanka. Nangu wa ponte iye peni kukonda lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yangu wami. Nangu wa seke iye peni kukonda lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yangu wami.
Wakata ea e bubutu ea e.
Kambe asumvela ndiwe hule olo vakambe ati suni wa mila baby
no pavena tavaishiva ififine fyalenge mkute mwishi baby oh my baby my angel
ah ine socha be
kambe ni sunga
socha be ah ine socha be socha be
vanga kambe viva funa paliwe mami. Chikondi chati chiri monga zomba na manzize. Banga ponte pali wenga wafuna baby. Oh simbine ni mutima unasanka.
Nangu wa ponte iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami. Nangu wa seke iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami.
Makata ea e.
So many people talking about the fuego, but the neighbor she won't from fire for webo. If this is wrong on the fry castello, now you win a calibre cat shake hello. Caliba tampo pula posapo. Cause about two mona come of ever ponchepo. But I love you, mommy, she live epa. Fence of a landa finji me a fair temper. Wakambati weo suni wamila. But I think mami wali peshafe. Wakambati weo sumanvela. Bati wakaike wapundi shafe. Wakambati padi bosa wa magelo. Wasala pofio you wakuma matero. Nebo ndio tafewewo paka kachero. Tabai paula wali shisheko belo. Gang gang. Leka zigena kuwa fia shitwende. Umaoneka mushe na mushitenge. Kwambila kumishi shipake chitende. Shaka tushe paka webo kasende. And when they told me I should let you go, my only reply is your call. So when they tell me I should fire kumbi, she won't fwa no ku won't fwa na babu makumbi.
Vanga kambe viva funa paliwe mami. Chikondi chati chiri monga zomba na manzize. Banga ponte paliwe ngawa funa baby. Oh simbine ni mutima unasanka.
Nangu wa ponte iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami. Nangu wa seke iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami.
Wakata ea e. Ea e purugutu ea e. Ea e wakata ea e. Ea e purugutu ea e. Ea e.
Akulipe wina weninga konda but from you. Kulitabe weka weo manbesa manini. Nangu valande baby. Kafewe nasumia ee. My sugar pie. Wechina nazi na jiga ee. Sinza musia ee. Uyue vini wanga ee. Sinza kuleka ee. Uyue vini bambo yanga. Sinza kusia ee. Sinza kusia ee.
Iwa nane paka kumanda.
Vanga kambe viva funa baliwe mami. Chikondi chati chiri monga zomba na manzise. Banga ponte pali wenga wafuna baby. Oh simbine ni mutima unasanka.
Nangu wa ponte iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami. Nangu wa seke iye peni kukonde lako ini. Nangu wa nyoze iwe mamo yanga mami.
Wakata ea e.
His record, baby. Auto Production. Kale kana Mr. Miracle.
Aha. Y puede que depo.
Vais a la lor. Yo como el mi. Man of the music. Ya pa más. Vais a la lor. Chris Juice. King Boga.
Yo, with the freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we care market too.
Remember where you come from. Stop your music published on CO.